Ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe, ono jaam hannde altinere ɗiɗi lewru février 2015, sappo jeɗɗi yamɗe yaɓɓorima silma capanɗe nayyi e joyyi, bamo ko kañe ɓadale muɗum fof. Bokkere sore wonɗo kabaruji ɗo num jiire wonɗo ɓoggi janɗe tow. On kumpitirta hannde dow wiide gollirde oni ley mani nde enna yiɗi wiide batu jujure ana haani waɗede Alger ɓamɗe joyyade jeegom lewru février gonɗo e muɗum ndu dow rafinde nagu e jawdi yimɓe kañe yimɓe muɗum saha ley mali ɗo. Wonduɓe e gaccaɓe ene kañum e dawridoɓe emine laaɓe fuu mbi ɓami anniyo cenduɗo yaade hawroyde e kalde Aljingal. Ɓeeten hannde heƴaɓe partiji politique kirondiroji e laamuɗi ene jeehi gaawo faa ɓe kollita kamɓe ɗo ɓe gondi eɓe godani gaawonkoɓe caggal waɗa hoore gannoɗo ton o. Deƴƴere fuɗɗi maateede ley ngendi kano ndi enna caggal ko emine la nangi ton ko yaata e cen yimɓe capanɗe jeɗɗo e nayonko faa hannde yimɓe nayona kedde e juuɗe emine la. Nden no fayi so capanɗe jeyoɓe kañ ka kewti koye muɗum en. Nden no kanankoɓe mbi donki faamude hunde fof jokka kanankoɓe ene ɓe mbi donki faamude ko soldas e ministre ma en ɓuddi gite muɗum e dow ɗiɗo masibaji koɓe. Similla moɗo studio tamani. Gollirde loni le mari nde ene kañum yiɗi wiide batu jujure ana waɗa Alger ɓamɗe joyyi yaade jeegom lewru fewre gonɗo e muɗum ndu enna dow ndenagu e jawdi yimɓe kañe yimɓe muɗum kala ley hono safal ley mali ɗo enna hakkunde joga gouvernement mali o pelle murtuɗe e pelle ɓamɗe kaɓɓorɗe fa ndentoro kañe fa ndena jawdi muɗum ɗe enna e ley hono ko seku gaju go moɗom en ko kerne Oumar Weygalo.
E hakkille ministre ma ko woni fana maɓɓe e leygal kawrital faɓe kaɓe ya warta ɗum wono no guɓe armé gonɗe ley saha leydi meɗen ndi tan wiye duuɗum wonon ko wiya yiite nge darne ko ille nogay tati lewru meh ƴaɓɓinen ndu yalla guɓe ɗe fuu ana ndewa ɗum. E leygal kawrital ɗo ɓe kuliti wiide ɗum woni kaldele kawral goddungal wadde to Alger to ngal darnanongal e jonte ƴaɓɓinoɗe yalla ɗum ɓante ko yaawi. E leygal kawrital du kanko goto hoorejo ɗum won yimɓe le Nations Unies ɓe Mungi Hamdi holi tan wiyede o tawete ley hen kañe ardinoɗo ɗum wonon ille nde kaldal ngal fuɗɗatto wagga dugu to ngal du on du waran tawede ley hen. Kamɓe yimɓe le ministre maɓe ɓe kuliti wiide ɓe tawete ɗum wonon bangeji ɗiɗɗi fuu ɓe ponda yimɓe ɓe furdu yalla ɗum won kaldale kawral kangal wadde to Alger to ngal yalla jam e deƴƴere ana yalta dow hen. Micciteɗen wiide ɗum woni e jonte ƴaɓɓinoɗe basiji kewɗi gaɗino toon ɗum woni hakkunde guɓe ɗum woni ɓanɗe kaɓorɗe fa ndentiro kohe mumen ɗe fa yettoyo ɗum wonono mbiɓe mali fecce suutugol kewgol du waɗi toon. Ɗum rimi ley hen du ɗum wonon kamɓe yimɓele gomɓe toon ɓe ɓe kolliti wiide ɗum wonono guɓe gonduɗe haɓude toon ɗe fe goto rewa e konngol muɗum ɗum woni hollitinde wiide fa yiite nge darne ley saha leydi meɗen ndi.
Pelle yimɓe ɓamɓe kaɓorɗe fa ndentoro ndena jawdiji muɗumen ɓeɗo woni ɓe yeteɓe gaccaɓe en kañum ɗum mbi ana tawda e hunde fuu ko hono ko tabintita kaldal Alger ngal enna ɓe mbi ɗum ena pati ɓurdinal fuu waɗe hakkunde maɓɓe pelle murtuɗe ɗe enna. Ndenna e ley landodiral hakkunde seku gajogo kañe hay balla gamzata jokko hoorejo gacca o kerɗe Ousmane Dicko.
Mine min joganaki baasi itteɗo ɗo nanguno ka kana guɓe ɗe fuu nanne hen pati guɓal fay gotal ɓurne na hettine sera ɗe fuɗe mbadde ɗe keɗe ɗe kalde ko hawra hen fuu laato wi kala e hakkillanse ministre ma wi guɓe ɗe ana kaani tetede doole ana holla ko heewi ana laƴi ndenno mono fuɗu daraki ɗo haani darade ɗo. Minen kala ko hokkata dabare Alger doole miɗen tawda e majjum kaddal e politique ko tan wawi wartirde deƴere so ittatiɗal goduɗo o.
Pelle murtuɗe ɗe ɗum kañum en ɗum mbi hunde fof wadda ɗum yaade hawroyde e kaldal Alger ngal kaɓe mbi eɓe jiiɗi famude anniyaji e men laɗi fade tafo fade mabɓe joka ɓamde anniye mabɓe joka eɓe tamintina sariyaji mabɓe goto mabɓe mabɓe nano mbiyete sido Oldou Mohamed Mohamed o mbiyete kanko mo wi seku gaju goho ndenno piyanɓe piyan dabereji mbawi fo yalla kawral ngal ana heeɓe keɗoɗe Ousmane Dicko.
Ko bato o joɗoto batte mum ko mi anda ko ministre ma hollitata nenno men mbawa haalde yalla na laato na laatatako ko nayi eko hawrana noga e tati lewru me ko e ɗum hani jaati yo ɗum min darti ko ɓooyi min daadi laamiɓe mali daro e darde mum e minen du min keeda ɗomin kaani ɗo so heddade e ngenga mum ɗomin gonno ila noga e tati lewru me ndu min jiyali ko tiiɗi e ley kawral ngal mine e hoore min ciñini.
Sakiraɓe tinne nettro min e helnojo e Facebook Twitter ɗe hunde fof ko woni min yagomo jarama ngeddi kadon di en kanyi tampino bangal torraje men ala di fasane yonte jabbinde en be jaadino e ko fuddi yimbe champande nyo en nayo fa hande yimbe dañon kede juude mabbe kanon ko men donki famde den ko minisma kanyi uddi giti moy do di masimba jiko en kede den hun fu jokka e no le hono yotela hakkunde jokka o do ko hebi mobande biete dum sakka wara kedo marwe galu
le saha leedi medi ndi holi tam we dum le jonte jabbinode fu sa jewi deedere wala ton fe dum non le nokku mob no dirta kanon o holi tam we yimbe la bondrebe naati ton e ciuti ko yarti yimbe le debbe sappo e nayo holli tanwerbe jaadi essenceji kanye gaz wala ngaje moto ngay sappo didi millions di tati kabaruji dimi cekiti hebude wakkati jono holli tanwer ton yimbe le chapande njoyombe ka fu be njoppitude wakkati jono ka yimbe le nayo be faande be nangi dun en nangube be dun wonono yimbe le emene la embe holli tanwerbe yimbe le nayo duube gondun Ablay Sidi Yahya Mohamed Ali Abubakarin Usman e Moulay Hamadi Ali beta ande mi noddiade ngendi kanon di be koliti wiide wakkati jono waka jam e deedere wartide nokko ko be koliti wiide metti mabbe MNLA kanyu wonde wadde di bonandaji sa je minisma ne wadda e on nokku fe do minisma totirdo idu ya kilo ngaji sappo e joyi
sumela sisi kango mo ardike parti politique kero ndiroje e lamudi en yaade gawo beta hande be kolito yi anniyaji mabbe wodande hono gawon ko be ciagal masibaji gando e war hor ganno ton di en den no me jamdi noy len be to en so barmu nobe sel len yaade doktoroje be gawo fudum min baaji ke no yalla ana nangundira e lay hun fu jokalandural hakkunde jagan ko beter sumela sise e kejado studio tamen beter kader tour o kedo dem marwe galu
la delegation
kambe yimbe le be jotti ko wakkati sappo go yamde do gawo do be jehi be jewuy dum wonon gouverneur gondo do o du tagal mudube ngadi no dango fewde dum wonon yimbe le gombe do gawo do fu e mangal mudube bi homo futtino daro darne mudum yalla jamaane nibali sa halidi meden di fu tagal mudube jehi be jewuy dum wonon yimbe le barmube le majere de be jehi dube duuni dum galleji di yimbe mu en keddide majere debbe kulita wede be kan hawrtinde dum wona sukabe jokkalbe gombe dobe kanye yimbe halana ne gombe dobe e be kan yewtidinde duudum wonon yimbe mabbe gombe do gawo dobe luttidirbe laamu obe
den no gajondiral fewno be cinema leerunde afrique be anam an ye noto yaade burkina faso si ku marsiso kanko mo hebi fewno cinema juddo sanne hore jo service ku mani do kabaru ju jaka hono cinema e leeri mari be tere musa wano kanko mo hokkiti hakkilaji makko e ba weyde kanko hakkil makko no walti e do cinema ji mali kande yaade to en adi en mahamane maimoun lamdondiri e hore jo musa jo service be tere musa wano kede usman dikku
ya deux ans qu'on peut pas le faire pourquoi donc
ana foti dubi didi comme gondi elale lalade fespaco cinemaaji amen buri heewde majjum fespaco yo yambere cinemaaji runda afrique men gadi ko men baawi e majjum men neldi cinemaaji juddi dadondirtoode kanye e cinemaaji goddi dabbidu dental gollobe cinemaaji du neldi cinema mu en fespaco hebi cinemaaji temede jeddi e chapantate didi jiddi dadondirede ka ele majjum yo nogay tan woni cubaadi raptu abamako ana mo cheikh oumar sissoko mojjini te eraldu hebama ene dadondirtedi
sakire mere fa hande jokka nje fangal birgi caldi figol balon koyde ana wanda fa hande guiné équatorial ko dubal kanye rdc kongo kanye pidan kasen ganadu kanye elaginan kanye hawritide bamde nay yade joyle refuge ngon e munde on jarama e hedade abe jeme ko wadane banga region ngaji to wulti tumbutu hebi hore jo pelde on soldat c'est un caisse colonel Omar Jara kanko mo lontima colonel Keba Sangare laminodo den pelle ila 2013 ko ena den laminado joni o kanko gaw wonno kanko laminodo laminoto ena gube jokka hono bedo soldat c'est tondi bulle simon basuji didi mawdi jokka asana ma commune madina sako ena lamu banamba milioji sappo jeddi se fa won ko wada to ena hollitide ndedo wal wala je lamu de o vivu mali kanyun lati sababu sunoti firude hono jokka hono balon koyde jende de ena den ak yimana ma garuje to ena fa fiobe balon be ena kebado moto fade muden yaltede e yede miloji ne se fa woni ko wada e dedo garuje yubo yimbe lamun koobe hono beede ena le region sigasu be ena hikabe ena kanyu puddi jakitede to ena horebe secrétaire général be ko foti chapande jeyon kanyu janginama to ena yalla hunde fugo no balili balili fa mbaba jokka hinade landinde dido woteji jalan ko kanyi bammi anni hakkunde jokka hon habude faratiji do beddaaji en den be jangi nama to hun fuko won seriyaaji kandi tabede do beddaaji to kuccala to en sakiraabe fa hande jokke e politide hono ko kumpitede e do mudo ko holitirde walde oni ni leemani ndi en kanyu yedi wiide juujure han batu mudan har wadede alje bamde jeego jokkal jeego ya lewdu ferri gonde mudundu en do pelde jokka hono be do bambe borde so anan dentu de jawdi mudume gacca kany e be do hrendurbe mabbe mbietede men la be enna be fu be cellini wiide be jambe kawra e kaldal onno jakka alje ngade de bete hande hejabe parti ju politique be hore mudum be ka funje gaw kany de note ato fa kolta be gonde gaw ko be deje de fuddi wartude e lengendi kanu di caggal hon ko yibbe chapande njoyo kany en nayo naba ton ko fa hande yibbe nayo kede juude mabbe on non jarama e hedade.